Exclusive from fortunes.com.
I was in the building.
I'm still dropping bars, ukufa winaka. Icho chikwela, kaisanga paka ndeke. Yesoka uyu etati paka ndeke. Stau, tapopo no konkopa. Oko surire ninevo no konkopa. Kawa nakabungwa kato vensaka. Kuwa chiuji pa wantu tatu vensaka. Tenka kukumanya ukafilo kumeka. Kakushema wanu ukafula mina kumeka. Iwango lemu
natinali ya mkalo lelo kangufo fina. Lole lo kangufo fina. Nafwe watula fulunga na kuja shinga kwa mbopena. From a commander, Shakwell and Tepe, from a commander, she lived up by a quail and the gay. The look upon a mistake, Kukambo like a Pundu Tavishan in every way, Lobe Winjangush. 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 And if you know Winjangush. Winjangush. And if you know Winjangush. Nalifina ujangu shesha pepuka. Hello wimbono kuwa mazif inda semuka. Oso muna kapundwa la kembuka. Hila njangu sheshina ni bossi shipambuka. Chola na pape chafi na shketula. Evidence tola mume sobe kule pula. Ninevi we tebesha mule pona. Wipishi kwa wanobe ukunu manalo pola. Ok ipo mpengo lemu na nariangu. Kata we muna po manu ya kwete chinangu. Aga muma nukonki aga shila limu nda pasuka. Wanobe bikala fise mashiwita wazuka. Blue street Batine shtine mpeta. Nalipa makuma kofilo shtino keta. Waka kupa ishenga waka kone nkesha. Ngola mbono kwa mbuga mbuku mbone mpeta. Unatina ya mkalole loka ngufo fina. Nafwe watu la fulunga na kudia shinga kwa mbopena. Fuma komanda shakwele ntepe. Fuma komanda shilevwa paya kwele ndeke. Nemo kapanga mistake. Kukembula kapundu tabesha ni nevi.